on this beat, ladies and gentlemen.
Yo, with it, yo. Unazima ndinga we so bad man. Kama ujui kuvimba we so bad man. Unapewa unalinga we so bad man. Kutu unapigia mizinga we so bad man. Bad man. Nyumbani unachafeza. Na ukifika baba dona chafua meza. Ata kama ujui kucheza. Likipigwa lege lazima utajiongeza. Shout out to my bad man, wote duniani. R.I.P. Bob Marley, Burian. Unawasambazia man, wendo bad man. Fireman, what a one.
Masela wangu wa yombo wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu wa tabata wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu mbea sito wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu A-Town wamenyelewa. Utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
I'm a bad man.
Bad man, bad man, bad man.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Bad man,
yeah.
Bad man, bad man.
Na ulelea watoto hautupi we ni bad man. Hata ukirewa homu narudi we bad man. Haupendi sana chupi chupi bad man. Ukopisi wala hauna chuki chuki bad man. Bad man Magufuli kiongozi bora. Bad man viongozi wazembe unachotora. Bad man kama chama pija makongora. Bad man kamwe hawezi vaa kijora.
Bad man ya shindi kwenye gongo. Bad man ya nasaka michongo. Bad man bila vumbi la mkogo. Bad man ya pende longo longo. Mwana goma mwacha ende wene bad man. Tapata kaswende piga chini wene bad man. Boda boda unapata sheria bad man. Unatunza watoto au tupi wene bad man. Masela wangu wa yombo wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu wa tabata wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu pia sito wamenyelewa. Sasa utanyeleza nini?
Utanyeleza nini?
Masela wangu A-Town wamenielewa. Utanieleza nini?
Utanieleza nini?
I'm a bad man.
Bad man, bad man, bad man.
Oh, yeah, 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 yeah.
Bad man, bad man, bad man.
Shina kozi na songa wende bad man. Unaishi kwa kulenga si you bad man. Upenda kivitonga wende bad man. Upamoi unajenga wende bad man.
Oh, jamo.